na chini yangu hicho 705 Empire
DJ Ongo
Big Bad Do
Dopest freshest name in the game, ladies and gentlemen.
Dina Tupac wa Zambia
Exclusive on tunes.com.
Dina Clifford Machiavelli
7-0
Chaine kwa chazanga hukubuka ndabuko luchelo babosi peleni ndalama esho na bombele babosi papita maezi yangati lelo muni pasa lelo muni give up alasti mwala lenge shambo kushijama kala kwa timbi nika milioni
chitoni sevenza
Nzinga Doku tamtia suwa pale pinga Yano teti mbule mea pita nishinga Imilungu, imilungu Ona wana wapisha kusikulu Ona nambone kachape mungulu Ona wambo niseka wapululu Mafuto ya paka mabilu ni full Ushe nishi mbiki bosale Ushe mnefaya fetu ambensele Yelo shae ni mwen konkele Nariamba na jimu ni mwen pompele Now, just give me my money boss Gana pena mwala panga los Mule fwa fetu wonfi fosi Ukumule nye la bige kusos
Chitoni sevenza Sumuni fole esa wabosi Chitoni sevenza Sumuni fole esa Chitoni sevenza
It's precious name in the game, ladies and gentlemen.
705 Empire featuring Inepano. Dine Tupac wa Zambia. Muchi Zungu. Dine Clifford Macaveri. Muchi Nyanja. Dine General Kanene. Check this out.
AmbientTunes.com.